somebody. Jalali, aweze kukubariki kwa yote ulionitendea. Ulimwaga machozi, damu na hata jasho. Nikidhani ni uko, kumbe ni kujitolea. Ulimwaga machozi, damu na hata jasho. Nikidhani ni uko, kumbe ni kujitolea.
Pale pale mashambani, pale pale mashambani. Shambani, tuliishi nawe. Pale pale mashambani, pale pale mashambani, pale pale mashambani, tuliteseka minome.
Ulika sana juu chini kumalizo masikini, kitafuto saibizi kwa rafiki na jirani. Huku nikimwomba Mungu atutoe mashakani, kwa sababu ya umasikini hawakututhamini. Ili ni uma kwa ndani, ningemlaumu nani? Usiku kitandani, usingizi upatikani. Mambo mengi tuliyapitia, kuteseka kwa hii dunia. Mama kuniambia, mwanangu vumilia, hili mambo ya dunia, bora ushike Biblia, kila kitu itatulia. Na Mola akiwa mbinguni atatuonekania. Mwanangu cha kulia,
pale pale mashambani, pale pale mashambani, pale pale mashambani, tuliishi na wewe. Pale pale mashambani, pale pale mashambani, pale pale mashambani, tuliteseka mimi.
Stay high to the 194. Ndio nilizaliwa put the luck just down black bondo, mtoto wa Kiafrika. Appreciate my mom salute kwa yake maziwa, power car ready strong pila mam pumzika. Bro nilikuwa to God nikina red leba pe nikaanza. Sore ni at the same time but macho yake likuwa wanga. Alimuva kiji strange ya pen to give the world. Niliwe vifiti likuwa tiki, mama likuwa inakoma. Alipo wake up alismile kwangu kukrai kwa emotion. Uso zetu sophisticated na masmile donyi na wrinkles. Protection likuwa stiff kuliko ya prison na mabits. Fast clothes ni funny napi nikakuwa pin. Miaka ilisonga niligrow faster ikakuwa new journey. Mom dear teacher nilikuwa student but slow learner. Alinifundisha kuwalk, nilibounce down chini kudrop. Akanifundisha kutoka, nilibang sama ufani kwa crowd. Alimake sure amenifeed, sikuwa fan wa food. Nilipobuma aliniweka smile digidiki kwa fits. Mikarao chief kanjole show moza uniform. Cat dog monkey lion school time cool an animal. Alinivalisha viboa hadi kwa moto power word. Distinguish kama best jioni nilikuwa the best. Nilikuwa her king, salute for only me. She was my only queen, bow down for her. Propera nilitrain kulibuka pain na gain. Thank you God kwa kunigiva tradition with on the faith.
Pale pale mashambani, pale pale mashambani, pale pale mashambani, tuliishi na wewe.